Tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo.
Crap. 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 Crap.
Machino wala ma.
Join.
Crap. Machino. Crap.
Ukimtaka wena hela. Salamu nyingi, story nyingi unamkera.
Ukimtaka wena hela. Salamu nyingi, story nyingi unamkera.
Mana makeup bay, fiatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisobe, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume atuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wa
leto. Eda unataka pesa,
njoo chukue.
Wame wamesha zileta,
njoo chukue.
Ama ganja ya kunyeta,
njoo chukue.
Ama unataka
njoo nikue.
Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, 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 unacholesha. Cholesha, unacholesha. Nime kubamba, 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 unacholesha. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so
sigara. Eka fungula pange bima bim, almeni gogo pange asiga si. Mapuleli namba bagia, wotpe wotpa bongo masia. Mapulelu moya baufila, bata tanzane si atinga. Nashia maki yanga kibelindi sikwane nani singinga eh ai kibela eh kibela ai kibela eh kibela eh wena kibela eh kibela ai kibela wena kibela ai
eh kamera eh kamera eh kamera eh kamera eh kamera eh kamera
niko na demu wa mtu ondoa kamera
crap 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 crap. Crap,
issue,
crap,
I do know what I'm a
crap,
I do know,
crap.
Wale za nima foni kio gafa binivu. Kumbe nimejipanga niko fululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu. Wanabaki kutapata pa what can I do. Mbona sasa nimechoka. Wana niomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka kwa stage kama foka. Mana na niogopa.
Issue, crap,
issue,
crap.
Crap,
I do know what I'm a
crap,
I do know
crap,
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 shoot,
crap.
Ay kibela, eh kibela, ay kibela, eh kibela, eh wena kibela, eh kibela, ay kibela, wena kibela, ay mar kibela, eh kibela, ay kibela, eh kibela, eh wena kibela, eh kibela, ay kibela.
Push you on a man. I buy you on a man.